VOA
kun radio sagale americati radion sagale america utata gabega jmaatat gelgere keessa salama walakka jil gabega safadit meter band digdemi lema digdemi shani sodomi tokorret washington dc ra kadabar su saganta fan romo amajel kaba fagov dioda radio satellite nile sati marseriti fulo facebook ikenyarat kanin saganta genyor do fajirtan dagge fato tagen jalla tamakamotan ዊታታ ቢቶቴሰ ዲግሚሽን በረኩመና ማፍቁደ ሰገል አከለኮብስ ኢትዮጵያ ጥሞ ቢቶቴሰ ኩደጃ በረኩመና ማፍቁደ ተኮ ኬሱ ሜሳን ኬሳን ራን ነሞዳንዲቲ
ሰበቢን ኩፋቲ ጣያረ ኢትዮጵያ ኑ ኢፍሰሙ ቀባ ጀዳዋ ጅር ድመላሉ መታ ኦድዋር አተተም ጅርቱ አንጃለነ ገመዳት
ጎድና ወለገሊጣ አና ቆንዳላ ኬሰት ጅማ ተደብረ ሂደቶን ሞቱማ ሚሰንሶ ተራያ አትሳደበለ ነሞት ተዳጅ ሰንጀደማ ዋይ ፍለኖ ዩናይትድ ስቴትስ ኬሳ ራሽያን አርከቀልፈቹ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ሰነት ለተቀባቹ ቀባቹ ባይቱላል ጭዜ ቆረኖ ኔሮል ኢራፍ ገጌ ሰማቱር የማይፈበየ ጅራ ሞቱማ እናኖ ኦሮሚያ ሶቺ ፉናን ሰድላላ ከወጋቶ ኩቱሩ ጀልቀበየ ጅራ ቆፒ ስፖርቲስን ቀብነ ጠገፈቶ ከኛ ማራፎ ገጥሙ ረሰገንታ ከኛ ትን ወሊን ቱራጀና አሞዱፍ ገረጃልን ኢታደብኑ
ሙምጭ ሚኒስቴር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ሚልኮ ሚናወጋቶ ኮከ ዘተርገመ ካንላሌ ንብሰከናን ከሰት ሚዲያ ሐዋሳ ረቲ ቄቀታው ህንቀምነ ኦሎለዲ ጋዲያቴ ጀቹን ቄቀኒሩ ገረን ዋን ትንቶል ቀባን ሃንገ ፍለኖ ሰዱፉቲ ኦፍሱመሌ ደምሰ ሰራን አላከ ሰሴኑ አከንቀምነ ዱበተኒ ጅሩጀ አስከንድር ፍሬ ቱጅበዴስ
ከመተ ድሬንሳ አዲስ ወግጀዱ ማሪን ጉዮ ተላማ ሆቴል ሸራተን ከሰት ገገሰም ካዮን ሳቶኩ ከሌስ ሀርአወሊን ወልመዳሉ ከጀዱ ወጋቶኩ ሙምጭ ሚኒስቴራ አንጎት ድፈን ከሰት ኦጂዮጀ ተማን ምልካይናፍ ህርኢና ሙላተረት ለማሪያ ተሜራ ማሪሰን ረት ከተሳካን አርገመን ሙምጭ ሚኒስቴራ አብይ አህመድ ያዳውን ከአንረት ያደከነኒሩ ለሚወን ሃንጊቶኩ ያዲሳን ሚዲያ ሐዋሳ ረት ዲኤስን ኢላንቺሴ አደምስ ስሪንተይን ሆርዶፈን ቀቀኒሩ አከከቺ ሰለይ ከነኒሩ
ከናንተ ዘማናቸው አብዛኛው ነገሮች አሉ። እነሱን የፖሊሲ ግባት እናረጋቸዋለን።
እስራ ከነገኘ ዲሞኒ ረሄዱን ይጅሩ ኢሳን ከና ገልማ ይማመታ ጎና ይትገርጋረምና አማ ወጋ ተኮቲ ጀቹን ሙፍለኖን አንገገውቲ ሙምጭ ሚኒስተራ ኢትዮጵያ እንቀብዱ አብይ አህመድ ቆፋ ዲመከነረቲ በተነ ተኮ ፍለ ደገቹን ስሪሚቲ አተው መለ ከነረቲ ጭቸጭማን ቀበከንጀዱ ዮጅራቴፊ ኢሃደግ ፍለኖ ዮንጂ ፈተመ አንጎ ንገዲዝና
ሰናን አለገሩ ጀዳን ሙምጭ ሚኒስቴሪቻ ኢየ ፌስቡክ ይራቲን ሀጅጅራሙ ከጀዱ ዮጅራት አኩመ በረተመ ተአመለ ዋንትራወተሙ ሂንጅሩ ኩኒስ አከህነ ኤገምኒ ጀዳን ሙምጭ ሚኒስቴሪቻ ማተዱሬሌ ከነምብሮስቱ ቀኔሩ ገባሰታኑ ረት ከነት ዴብኑ ተአጀዳ እስክንድር ፍሬው ፍንፍኔራ
ጎስት ጠያራ ኢትዮጵያ ከደኛ ከነኩፌ ቦይንግ ቶርባ ሳዲ ቶርባ ማክስ ጀደሙ ከነላለን ጋፍሌ ሄዱን ካን ዴቪ አርገታ እንጅረንጀቹራን ወገናን ዳንዲ በለሊ ጠያራ ኢትዮጵያ ረኮ ሙደቴ ማለከቴ በሩፍ ወልተኢንስ ጉቱ ፊፈተኤ አከጅራቱ ጋፈታን አንገ ዴቪ አርገኑት ልቡነ መተኮ አማን ቦዳ ባላረቡሱን ፈኑ ጀደን ኦቦ ተወልደ ገብረ ማርያም ኢብሰበሬ ሰማን ባሰኒን ባቲን ኮሎሌ ሰደርበ ጠያራ ኢንዶኔዥያ ከሱማ ካን ኢትዮጵያ ዲኛ ካና ኩፋን ባላቢቶቴሳ ኩዳን እገደቀበ ቦደ ጠያሪ ማክስ 8 አከምበለሊኔ ጎኔ ጀደን ጉዮቴ አንገቶኩ ቦደሞ ጠያሪ ወልፈካታን ሰደርካ ዱኛ ተከምበለሊኔ ተኡሰን ነንደግራ አጀዱ ወጀቶን ኬኛ ለንጂ በርባችሱ ከነን አርገተን ተኡ ቤሲፍ ናጀዳን ጋዜጣን አሜሪካ ከሰማደ ፈተም ላማ ኒውዮርክ ታይምስ ዋሽንግተን ፖስት ኦዱሶ ባመጠንሱ ሳኒፍ ሂማቹ ከጅራን ተኡ ኦቦ ተወልደን ኢፍሰኒጅሩ በለሊሳን ጠያሪቸ ኢትዮጵያ ሰኩፌ ለንጂ ሂናርገን ነጀቹን ኒውዮርክ ታይምስ ከገባሰ ዮተ ዋሽንግተን ፖስትስ ኦዱ ደራ ሁንዴ ሂንቀምኒ ከነባሴ ራጀዳን ገመካኒ ወልገይ ካምፓኒን ቦይንግ አሜሪካ ከሰቲዋ ሜረቲ Dan Dimbalali Ethiopia kan in nirman netaw dubbi himan wajiricha kataan obbo Asrat Bagasha Reuters bilbilan ibsanijiru. Boeing akkajedutti lakkoofsisaani dibbala makacale balalistota hogganota hojii teknikaaf to'attootaaf roobi iftaani xayyara torba sadi torba max kan ilaaleen odeeffannoo kennuuf jira. Dula filanno presidenti kambara kumala mafkuda jala chise Trump ratti koranna yero erab gagge famature ra walabata usani White House bekse jira dulli filmata yero sana gagge fame Russia giddu hidata jiru jedame ratti Trump gutummatti walabaje kanarratti oduboda gabasa qamna. Walitti bu'insaaf jeeqamsa siyaasaa Sudaan akkasumas biyyoota Afrikaa kanneen biroo keessaan baqattooti kuma hedduun ofiis ta'e maatii isaaniif jireenya fooyyaa barbaachaaf biyya ofii irraa dheessuu akka godaananiif dirqisiiseeraa jedhame hedduun gara Masriitti kaqajeela yoo ta'u kunis qabeenya biyyattii irratti hanqinni akka mudatu godheera jedhu pirezidaantiin biyyattii Al-Sisiin. Mumichi ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahu United States Donald Trump waliin har'a wal arganii yeroo gabaabaa booda haleellaan rokeetaa galoo Gaazaa irratti waan gaggeeffameef imaltuu addaan kutanii gara biyya ofitti deebi'aniiru. Netanyahu qixxaata borii silaa galgala White House keessatti afeerraa irbaataa kan qaban yoo ta'u koree dhimma biyyootii lameeniif haasawaa gochuutu irra ture. Biyyatti deebi'uu isaanii kan ilaaleen Netanyahu ibsa baasaniin haleellaa yakkaa Israa'el irratti gaggeeffameef deebii gama humnaa kennuuf jecha jijjiirraan sagantaa barbaachisee jedhu. Lammiiwwan biyya Taayilaand filannoo biyya isaanii gara bulchiisa demokiraatawaatti deebisa jedhanii amanan ba'iisaa eegaa jiru. Muummichi ministeera biyyattii garuu bulchiisa waraanaa jalatti aangoo qabatanii turuu fedhu qeeqi jedhu bal'inaan dhaga'amaa jira. Ba'iin filannoo kaduraa dilbata kaleessaa gara galgalaa ba'an sagalee uummataa lakkaa'ame keessaa harka 93 bulchiinsa waraanaa deeggaruu jedhameera. Kana jechuun sagalee nama miliyoona 7 qabxii 6 ta'uusaati oduun keenya kanu.
Karagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Wallagga lixaa aanaa qondaalaa gandaa marree suuqaatti jimaata dabre hidhattoonni mootummaa namoota 3 ajjeesanii 3 madeessan jechuudhaan namoonni naannoo VOA'tti dubbatanii jiru. Bulchaan aanichaa waan jedhame raawwatamuunsaa mirkana jechuudhaan odeeffannoo dogoggoraa diinni dabarseen rakkoon kun mudate jiraattota ala miseensonni raayyaa ittisaa lamas qaamuma waraanaa dogoggoraan dhukaasa bane kanaan ajjeessaman jechuudhaan dubbatanii jiru. Dhimmichi qoratamaa akka jirus VOA'tti himanii jiru. Naakoor Malkaatuu naqamte irraa gabaase.
Namoota dhukaasni akka tasaa yeroo banamu lubbuun darban keessaa obboleessi isaa Abdul Jabbaar Mohaammed jedhamu tokko ta'uusaa kan dubbate Shamsu Mohaammed waan 7 darbe guyyaa jumaataa guyyaa keessaa sa'aatii 11 irratti ta'e akkas yaadata.
Attumaan nuus misaa nyaanna jennee gaafa ol seennu namni baay'eedha mana nyaataati manichi. Waraanni namni sadii kan horiyaa fiigaa dhufan.
Eessarraa fiigaa dhufan?
Makiinaa xixiqqii tokkotu gara Ashuunfaa bakka jedhamtu irraa as fide isaan kana. Tumaan gaafa makiinicha irraa buunaan inni kun ol fiigee inni kun gadi fiigee manuma isa sanatti marsan. Mana sana akka waan mana sanatti himanii qabatanii dhufanii manuma nyaataa sana isa nuti keessa jiru sana dhufanii marsan.
Nama meeqa raayyaatti biyyaa meeqa keessa jira?
Afurtu keessa jira warra shugguutii namarraa sassaabaa dhufan. Warri batteedhaa dhufe kunis nama afur. Namni sadi gara gajjallaatiin goree namni tokko gara gubbaarra balbala isa gara duubaas isa gara fuulduraas isatti qabatanii bootaatti qabatan. Isa booddee warra wottaddaroota saniin massaaraa quccaa argi ittiin jallaaniin maal nuti waganaa dhawallaalte maal mal jeen nuti ta'anii nyaachaa dhugaa jiran sun. Inni kana jennaan hangana jechumaa fi. Itti dhukaasuudhaa ilma rukute isa dhukaase isa tokko hin rukute.
Maaliif waan walitti dhukaasan sitti fakkaata? Wal wallaananiiti moo qaama biraa seeniiti moo maalinni?
Qaxanaa hojjechuu qabnurra jarri kun galee maaliif hojjeta waan jedhus haasaa isaanii irratti dadhageera. Isa sana gaafa rukutu ganaa obboleessa kootti ansee rasaasa 5 rukutanii inni gara olii jirus rasaasa tokkoon. Rukutee inni gara gadiitti dhaabni gaafa isa kana dura gadi gara galu inni gara gadii jirummaas rasaasa 3 lafatti kuffise.
Shamsuun akka jedhutti obboleessa isaa malee namootni biroo 2 ajjeefamaniiru namni 3 madaa'eeraa jedha.
Daansee qindeessaa madaraan jedhamu yeroo masalatti kursii irra taa'ee akka buna dhugaa jirutti achumatti du'ee ini tokko dai mati kora kananiza amati kananiza sadan kun yero masana accu mati dol mani mo razan ni kesa tafe mal je mo hospitala be gitti wari arga mani mo osa muktar jerama wazabari da baba te bula tofike kanjara mu zakazuma ada babas be obdran kabu baba te obusha jolle tinno dalle da gurbitti wal naman kamle ba te obusha shofer mo no tigatina te fide ro ne makaza ambe ko asir goma ofa isa accu mati isa nyata nyata ro biya ta kai tar kutani innis hospitala te argama
namni bran yero dukasni kuntau arge jedu mahammed ahmed jedamu waranni motumma kan dukasa banef namotni menenya taake saturan sun warana bilisumma oromo ittifakkatani tijela dukasa banemin bisensutni raya ittisabiya ille akkamadan dubeta
osuma isal lakin utiumna tokol lutin dukasa lalani baka dukasa tibalani anna mitamere nam afurtuda mezani nam afurtuda kotame
maltani san
maltani ofwai wogodo yokano nokno yeni tasasati bareni emada onga yero sali lupun kan nubira darbe narkine hospitala so sawa fiata ni gaisa ni kandwe fi kanjirumbo dambarne namito komo nanu data kashmandora order banke sai umat marra namati dabalame dan nimmo referi adisaba barne jeni fi adisaba ka jiru dan permission ni mukam no amatali ji namaya dan
sirni awalcha namota dwani sambata drader be rawotamu kan dubbatu shamsun gegestot ni argamun wanun jedan jedi akstrubata
alesa wala legal lesa wala ratille alesa ronji sugukurma kenya ummatadi maga fanna gestawo dan sunneri njeraba be girran likatan kan kabate runje suda ugana warana relika kan geseni da warana te jikindani warra ara sadara na beki ti jikindani ti gara matina sette sati warana su abani du fani suani to koran kanatane akada re jiritti aso na ka rakojir walini na malmal jani asa atrani
bulchana na kundala obbo belleta muges wan mari suqati ga fjimata mudate lalchisun ifsa radio segali america afkinanin akas jedan
andin misa wentra watan super leda odetsu gografi kan yelti du wonne yelkala garen ken kalakan ken hoje odetsu magala ke tsani tsamo sawen dabartin ode kalakan dro le ode odetsu gafedu wel dubra burra kan kai rakont namea dina tsan kesa tsene ode sanun tane dabartin sana mitchimale ummata le ruf yotin no magala ke tsat rakokana umuna bonta goran inji
namota kanan kan midan yu tonno serajala olu danda ani jiru
walan tuna jira mirkanisu walwal kalatu sirri anamu sira ya jira jira wante fi michi kulkulai miraf kan yatuta
ukaso de fanno do gongoran raya nit sabiya walit bani kanan misensotni raya it sabiya lama irodwan tokumadae yalingo de mafis jira jadan kindesan command post yollegalita obode jani gabra maryam rakomotum maf abawjidut furmate nergan kanan lemilen nagami damun kun hangayo metti fufa rakijafruf waya da mijrajanne kan gafannef debi itanu kananuf kennan
warana bawo shane to finjedan kun itte kokatani shaffatani jiram kun lafakuma la yotilala mumich yo daljesa tane no binen sabira tane kamale fi wenni tane ala bakkanam mich socho udanda umich bakkana mo umman sabab min tira kun injure garata e galage sudaf wana daddati yoda ken ala sabab min nachida kun injure inni biramo motumman qasawon jiran hundan ulchisa nanno sana jiru ulchisa ana ulchisa danda ulchisa godina tadalle bakka bakkat wobase motumman hawasni kanarra akawfe hawasni nanno sana takkanargam hawasni nageni masasati kanu danda kanfidu danda kanu bisu danda masasa wan garam shoma ke samitti deeda sajedu kana guya guya dan kamni bulchisa sadarkan jiru tadalle sadarkan jiru sakana basisa deema
misensi gumi sabashane abao obo Mikael Boran imma wobo ilalatu jato kudra abboti gadattu allanef kanarattu anjennun qamdu erga jedanin boda yada ittianu kanakennaniru
kana keessat lollu kun abjechan kun ummata be ilalatu de majira abboti gada ga fatanu ko batantana bakka sokkon gani kanarage ni jedani ofirra hin dabartu ne o kan tumre jengenu kana gidduti mitammat inno yarana lahallu wetti wani dubbachu dandeenyun kannu ummata se inno yarana motumajin uma akkajiru command post jalti bula akkajiru abjechan bakka hundattu ummata be ilalatu de majira mo ni dagenya ni kosamiti undumetu dagajira kana fi kanutana wani mutiye
Imma kanarrat kore teknika arara motumma fi obo fundai bra yada argachuf yalingo imilkofni akuma milkain kanan kabat ed abuta radio sagale amerikaf nakor milka nekantera
Gabasa tanuti cena daggeffato ta kenyan abana langamu mich William Barnes gabasa qorata adda Robert Mueller dilbata kalesa ifagoda nijiru President Donald Trump hataw dul filanno sani yokanimo enyu kanisani hidata kabu akarashan filanno president tuma barko lama fudaja arka kesa galfattu kan shire nijiru jechudan dubata nijiru gabasa Michael Bowman tujubetu desa
President Donald Trump Korana Mueller'in gege samudan Koran murti haka ukamsan isajeru inna devisan abbana langamu mich William Barr akkajeranit gabasich presidentin yakkara wate kajeru watoku yufke sank abujeran. Korana gege sam presidentumma Amerika kormata kesa kagalche ture.
There was no collusion. It's a collusion hoax.
Giddu senin sin ture. Giddu senin sakajeru kijibatu gege famature. Giddu senin sadam safalfal tufi kan kijibati. An Russia walin wanin shirin kabu
gabasit umura abbalanga mummich William Barrett kenamera gabasa kana congressif ummata america of bexisuf isantu ango qaba demokratonni imma kana rat dubachu jel qabaniru
it's imperative for Mr. Barr to make the full report public
Mr. Barr gabasa gutu ummata bexisuf galmejru bayi qoranna congressif esu murtesada
bakabu amana america ta an democratic adam schiff Akkajedanit gabasa kana awwalun indanda'amu gabasisa gutumman ummataf iyachun akkan barbaachisa da jedu tumura qoranna sanarratti qorata adda kata an Robert Mueller himanna de saniru himanna le iyatan keessa tokkoyu filanno presidentumma kan barakuma lamaf kudajaan walqabate yakka hojjetame yokan nama president Trumpin walitti eenya qabu inilallatu
to date Not one bit of evidence to show any type of coordination, collusion, conspiracy.
Agamatra ganto kagidusenin sokan kindomina avshira Russian filanno United States sirra iba kauda dule filanno Trump walin kabad tejiru kamirkane sunargamne.
Grotesun kore murti sehera Lindsey Graham ammadanda amit mulunat peksisun barbaachi saakata igafatani gabasa Mueller ilalchise seheran akkawalun rukunne peksisan Republicanun nikannin drone Demokratonni waan isaan qubsu qaruma hinjiru jedhu. Demokratonni waa'ee qoranna kana Trump ragaaga qabu jechuuf yeroon hingeenye jedhu. Bakka bu'aan mana maree demokraatichi Adam Schiff dhaabbata oduu ABC'f torban kan ibsa kennanii turan.
Let's see what the report has to say. If they're so confident that the report is going to exonerate them,
Mee gabaasichi waan jiru laalla. Yoo Republikaanonni gabaasaan sun walaba isaan gochuusaa ofittamanu ta'e, gabaasa sanaaf ragaa argame ummataaf kongresiif ifatti akka beeksisamu gochuu qabu.
Sheef itti dabaluudhaan ministiriin haqaa pirezidaantii aangoorra jiru himachuu waan hin dandeenyeef kongresiin garuu Trumpiin itti gaafatamaa gochuuf dirqamaturra jira jedhan. Haa ta'u malee biyyattiin bitaa itti galuunsaa ittuma fufee jira jedhaniiru. Raashaan filannoo Ameerikaa gidduu seenuu ishee haaltee jirti seera tumtoonni garuu fudhatama dhabsiisan.
Karagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti qophiittaa nutti ceena. Qophii ispoortii. Afrikaan dorgommii kubbaa miilaa ardiitti Awurooppaanis dorgommii naannoo fi kan yuuroo 2020 qophaa'utti jiru. Oduu ispoortiitiif tora.
Ayyalam guyyaa shaniin dura jalqaban goolii 32 tti gale ardaallee biyyi 8tti didibbolti jedha. Horummiin kubbaa miilaa Awurooppaa tapha yeroo bara 2020 tiif waluun dhawuu jiran. Abbaa kana gatiin doolar miliyoon 300 oliiti gurbaganni 20 hiddii Afrikaatti ijju kilabii Faransaay itti taphatu Kiiliyaan Imbeeppee akkan gatii hadhuu jiran. Tanaan 100 naa jedhe Eden Hazard goolii 100 galfate. Afrikaalleen dorgommii baranaatiif walitti horfaa'uu jirti. Tanzaaniyaan Ugaandaa Darasaalaametti yaamte sadiif duwwaan folloosite daaddeen galchite ansoraala keeti mata oduu ispoortiiti. Marroo 147 taphatanii goolii 350 walitti guurani gurbaan Naayijeeriyaa kilabii Chaayinaatti yaammatan Odiyoo Ogaaloo goolii 7 galfate. Afrikaan waancaaf koon baranaatii fi masrii taphataniif dabruu fi akkan waltolchuu jira. Biyyi 55 istaadiyoomitti walitti baafate 24 keessa filatan. Keenyaaf Gaanaan danqarroo walbaluu fi jabeeffatanii kubbaa ofirraa dhoowwaniitiin dorgommii tanaa dabrani. Taanzaaniyaan Ugaandaa barana namicinaachi lafaan hin ga'in daaree salaamitti yaamte 3 duwwaan quncifte galchite. Takka ganni 30 keessatti akkan cinaachi lafaanis hin geenye. Afrikoon baranaatii fi Afrikaa gambahaatii Taanzaaniyaa, Ugaandaa, Burundii fi Keenyaatti walitti dabre. Bafaana bafaanaan Afrikaa kibbaallee hin dha'uun dhooftee Liibiyaa 2-1 qaariftee wanca Afrikaatii bira dabarte. Namibiyaan guyyaa dheengadda 4-1 dhukkeessan taanilleen ulee Zaambiyaa sun irra dandamatte tumciniinnatte Afrikoon baranaatiif dabarte. Burundiin ammoo waan takkin argatin argatte wanca baranaatiif dabartisiin. Aljeeriyaallee hin dha'uun dhooftee Gaaboon dorgommii keessa baafatte ufiitti dabarte. Afrikoon Afkoon bar 2019 ji3 dubatti masrii jalqaban. Gurbaganni 20 hiddi dhaloota Afrikaa dhufe abbaan Kaameruun haati Aljeeriyaa ilmi isaanii addunyaan bitachuuf areeda sarba qabattu kana Kiliyaan Mbeebee Faransaayitti dhalate. Kiliyaan PSG keessa lakkoofsa 10 keeyyateetiin taphata kilabii Faransaay keessa jechuu. Leenjisaan Chelsii kaduri Jose Mourinho ufii gatii kutu dadhabee jennaan abbaan dandeettan Mbeebee bitadha jedheetti lakkise. Mbeebee kana PSG ganna lamaan duratti doolaara miliyoon 200 miliyoon 12 Monaako irra bitatte. Mbeebeen oofuma ofii Faransaay waanca kubbaa miilaa Raashaa bara 2018 ga'e ganna kan qofa tapha 23 liigii isaa keessatti goolii 26 galcheef. Leenjisaan Riyaal Maadrid haaraayee Zinaaddiin Ziidaan doolaara miliyoon 300 miliyoon 16,831,480 baase gurbaganni 20 kana bitachuu fedha ta'utti hin jirtu fakkaatti. Faransaay Mbeebee Yeroo 2020 qophaa'u jirtu kanatti kaleetti biyyitii isaa Molaaboo 4-1 moote daqiiqaa 87 irratti goolii tokko galcheef. Gatiin ganna kana gurbaa kana jechuun bu'ii gatiin isaa gurbaganni 20 kana gatiin isaa doolaara miliyoon hedduutti bu'ii hiiqee hin qabdu. Abbaan sun danda'u harka dhahee dabraan ganni xiqqaaf bitattunu. Tanaan 11 na jedha jedhe Eden Hazard oofuma oofee goolii 11 galfate. Hazard namganni 28 Chelsea irra bitatani. Ammaan tan Beeljiyeemii kilabii akka warri afaan baafatetti sheedhaan didiima Red Devils keessa taphata. Kilabii isaa dorgommii waancaa Awurooppaa ganna dhufuutiif dabruu fi taphataniin 2-1 Cyprus moote. Daqiiqaa 11 irratti ammoo Bireemejjee gooliin mikikile. Talammeessoo hariyaasaatti irra fuudhe. Mikii Baatsee 2-1 taane. Awurooppaan ardii jaalaltii kubbaa macheessiti. Biyyi tokko istaadiyoomii hagam qabdii yoo jettani Leendeen qof keessaayyuu istaadiyoomiin nam 36 hagu 60 qabu 5 jira. Kormiin kubbaa miilaa Awurooppaa dorgommii Awurooppaa Yeroo 2020 wal dha'uu jiran kunilleen tanum keessatti taphatan. Dorgommii waancaa Awurooppaa Yeroo 2020 guyyaa 5 dura jalqabani kurnii hedduu gale biyyi 24 keessa filanisillee hagi bitootessa ganna dhufuu taphataniitiin waancaa muddee ammoo walitti dhufan istaadiyoomii Leendeen keessatti wal tafan. Waancaa bara 2016 Poortugaalitti galateen tapha kaleetiin Israa'el Awustiriyaa 4-2 Raashiyaan Kazakhistaan 4-2 Poolaand Laatiiviyaa 2-2 Jeermaniin Neezerlaand 3-2 akkan tolchaa barate. Har'a immoo Tarkiif Mordoovaan Ingilaandiif Montegroon Poortugaaliif Serbiyaa Faransaayii fi Aayislaanditti waliin taphataa warri kaalleen hedduutti akka waliin taphataa jechuudha. Atileetiksii dabarra. Maratoonii kalee Ameerikaa Los Angeles dorgoman dhiiraan atileetii keenyaa Elishaa Barnoot dhalaan ammoo atileetii Itiyoophiyaa Askaaleech Machaariit moo tokkeessoo ta'e. Kilaboota kubbaa miilaa Itiyoophiyaa illeen waltuum jiran ittisi biyya tokkeessoo jiru Bunii Sidaamaa Lammeessoo jiru Magaalii Faasil Sadeessoon faanii jirti. Qiddus Gorgis Abreessoo Hawaasaan Shaneessoo akkan akkan keessa walitti addunyaan gam ispoortiinti yoo gabaabsine sanitti hin ansoora ala keetti gam kiyyaan nagaan bulle.
Kara gaajirtan as Washington DC irraa kadabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Duulli gibira funaansaa naannoo Oromiyaa kan waggaa tokkoof ture eegalamee jira. Sagantaa Adaamaatti geggeessame irratti namoonni bebbeekamoof artistoonni ambaasaaddara gibiraa jedhamuudhaan kan moggaafaman yoo ta'u hubannaa kaffaltii gibiraa gabbisuu jedhamee dubbatamaa jira. Muktar Jamaaltu gabaase.
Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa sosochii sassaabbii gibiraa naannichatti babal'isuudhaa fi hubannaan hawaasaallee akka cimu duulli waggaa tokkoof baname eegalameetiin jira. Isa kanaan hawasni hubanna akka argatu jaalala biyya isaatiif qabulle kaffaltii gibiraatiin akka mirkaneeffatu yeroo hojiin hubannaa bal'isuu guddaan irratti hojjetamu ta'ullee dubbatameeti ni jira. Sagantaa kanarratti namoonni bebbeekamoo fi artistoonni jaalatamoon ambaasaaddara ta'uudhaan kan muudaman yoo ta'u hubannaan hawaasaa akka cimuufillee shoorri isaan taphatan ol aanaa ta'uutu dubbatame. Sirnicha irratti kan argaman pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa mootummaan tokko humna qabaatee waan barbaadu gochuudhaaf kan isa dandeessisu gaafilee hawaasarraa dhihaataniif akka deebii kennullee kan humna isaaf laatu qabeenna jedhan.
Kanaaf jecha mootummaan naannoo Oromiyaa guyyaa har'aarraa eegalee sosochiin taaksiif gibiraa sadarkaa hundatti ajandaa hawaasa keenyaa ajandaa caasaa mootummaa ajandaa daldalaa keenyaa ta'ee guutuu Oromiyaa keessatti har'aarraa eegalee waggaa dhufu kanaaf akka inni hojjetu deemee sosochiin kun abidda qabsiisuudhaaf otoo hin ta'in galiin keenya kanaa ol guddatee kanaa ol cimee nuti immoo akka mootummaatti gaaffii uummata keenyaa deebisuu akka dandeenyuuf. Kanaaf
haala sassaabbii gibiraatiin walqabatee aadaan gaarii jiraachuu dhabuu kan kaasan daayireektarri ol aanaan abbaa taayitaa galiiwwanii naannoo Oromiyaa aaddee Caaltuu Saanii sadarkaadhuma biyyoota guddatanitti illee taatu guutumaan guututti kan humnaan walitti qabamuu hin dandeessifne ta'uu kaasaniitiin hin jiru. Isa kanneen keessaa biyyoonni akka Deenimaark oomisha waliigalaa biyyattii keessaa 49% kan gibira walitti qaban yoo ta'u Jarman 46%, Oostiriyaan 43% gibira kan walitti qaban ta'uu kaasaniitiin hin jiru. Biyyoota Afrikaatii fi kanneen biroo ollaa keenna jiran muuxannoo kan kaasan aadde Caaltuun Gaanaan 21%, ollaan keenna Keeniyaan 18% kan sassaabdu yoo ta'u biyyi keenya Itoophiyaan 10% hanga 11% qofa kan walitti qabdu ta'uu kaasan aadde Caaltuun. Isa kanaaf ammoo sababni guddaan adeemsa daldalaa keessatti bittaa fi gurgurtaan sirnaan galmaahuu dhabuun dhoksaa fi waliin dhawuun hammaachuun akka sababoota danqaa tokkootti kaafamuu isaaniitti aaddee Caaltuun kan dubbatan.
Kafaltoonni gibiraa carraa argatan hundaan gibira waliin dhahan dho'isan lakkoofsi isaanii salphaa miti. Lakkoofsi kafalaan gibiraa waan argate irraa kafaluu dhabuun lakkoofsi isaa salphaa miti. Garuu dhiibbaan inni namoota heeraa fi seera kabajanii hojjetan irratti namoota seera qabeessa ta'anii hojjetan irratti dhiibbaan inni fidu kana jennee dubbachuun baay'ee ulfaataa ta'uusaa nama hundaafuu ifa. Gochi akkanaa kun sirna keenyaan sirna gadaa Oromootiinis fudhataman qabu.
Yeroo ammaa kanatti mootummaan gibira ol aanaa kaffaltii mindaa peeroolii irraa hamma 43% walitti qabaatiniin jira kan jedhan aadde Caaltuun olaantummaa seeraa kabajsiisuu hunduu akkuma mirga isaa gaafatu dirqamallee eeggachuun barbaachisaadha jedhan. Adeemsa kana keessatti hawaasni gibirri har'atti inni kaffalu bordhala isaatiif kan lafa bu'u ta'uu hegeree biyya isaa kan jijjiiru ta'uudhaan walqabatee gibira kaffaluun sadarkaa sabboonummaa lammiileetti illee kan shallagamu ta'uu dubbatan daayireektarri olaantuun abbaa taayitaa galiiwwan naannoo Oromiyaa aadde Caaltuu Saanii. Naannoon Oromiyaa Finfinneetti aanteetiin sochiin mallaqaa fi dinagdee guddaan kan keessatti socho'u kan jedhan pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa garuu hanga qabeenya qabnu kana galii walitti qabuu dadhabuun sababoota mataa isaa danda'e garaagaraa qaba jedhan. Gama biraatiin humna namaa bal'aa fi dinagdee daldalaa guddaa kan qabdu naannoon Oromiyaa hanga silaa guddachuu qabduu fi dinagdeen isii shoora taphachuu fi qabu irratti hin hojjetamin hafuun danqaalee guddaa uume jedhan. Kanaafuu hordoffii caala hawaasni hubannaadhaan gibira akka gabbaru taasisuun ol aantummaa seeraa kabajsiisuu fi tajaajila cimaa kennuu irratti illee kan hundaa'u ta'uudha dubbatan pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa.
Duula kana waliin gaggeessuun hunda keenya irraa eegama. Yoo gaaffii misooma gaafanna taane Oromiyaan akka jijjiiramtu barbaanna yoo taane Oromiyaan misooman akka ishee guddattu barbaanna yoo taane hawwiidhaan nu dhufuu hin danda'u. Dheebuun keenya kan guutuu danda'u kan dheebuu bahuu dandeenyu yoo misooma fiduu dandeenya. Faayinaansii mootummaa keessa jira waan ta'eef qaamni mootummaa jabaatee qulqullummaa fi haqummaadhaan hojjechuun kan irraa eegamu ta'uun akkuma jirutti ta'ee qaamni hawaasaa keenya hundis kanarratti tumsa olaanaa gaggeessuu danda'utu irra jiraata.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal Adaamaarraa.
Radio Segala America galgal ke sasa alama walakka ajal kabega sasa ditu witata gejmata tkopya fan romotin debar tsetrawota kopi boruti walit debina nagat bula amasa gentafa namaratu tifufa.